Solo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodli imali, asalazo buya kusasa. Polo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodli imali, asalazo buya kusasa. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo pethi stogo, ngemuva ngilandelwe ikalofu. Polo lidla umdropo, mawukuthi awugcwalike fokofu. Uma ungagcwalike fokofu, uzothathwani mani ugcwale ngesholo. Uzothathwani mani ugcwale ngesitoko, saselimpompo sithole izolo. Pethi kanza amakhaladi, shibiza shibiza iphalasi. Phethe zami zakwamashu, ezidla ukudla kungamasaladi. Polo ihleli phansi phela, ngena kwitransi phela. Zami kwenza fast phela, sitholele plug ingasheshi phela. Polo, polo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodli imali, asalazo buya kusasa. Polo hleli phansi, cele hleli udali. Mele siyodli imali, asalazo buya kusasa. Polo, 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 polo hleli phansi. Polo, 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 polo hleli phansi.